Niaje Rada, I mean Rada inakani safi ama check it. Rada safi, Rada safi. Omolo donga generous apana ngati. Don't make a funga sisi man kupanda basi. Naishi vile nataka wezidi kubamba umati. Don Pablo, proof kandarasi. I make a living na kalamu karatasi. An entertainer dosi pendi sarakasi. Kiki naizo kasheshe za media na paparazzi. Rada safi, Rada safi. Utajua jini na moti kama uja Rada kakis. Na kani ndudhi, brand Kawasaki. And do I have to dumb it down to ina kawapati? Kawataki, mina sema sawa basi. Bora lete usingore tukipiga harakati. Cause I'm an artist na nari kwa ukarabati. Kuroga fle na roga zimiriet Rada safi. Rada safi, Rada safi. For success kijana na kuanga thirsty. I do my best to Mr. Kiblanda, trust me. Kuwishiwa when I'm still at the top kama taskies. Man I'm bad, still humble, John attach streets. Mila wama kijana, apana askies. Rada safi, nikisha jengia mother kasri. Another plus G and yes it makes a brother happy. Warazi onataka niende, mi wonder wapi. Kwa studio Sunday to Sunday na panga tracky. I'm so attached to the hustle, jaribu letters open kufanyie. Venye red sana lifanya sapi. Tampa na fasi, tuleo sija kam na kasi. Mdogo mdogo ndio peso mera, you don't want to ras me. Position one, your story ya number lassi. Track deep, ivo lo venye mi mother vas. Hush please, najifanya woni pamba safi. Black jeans, chini na juni mengara shati. Na Kawasaki, banili baingara last week. I know I said I'm rich like Kimi ya Sara Starkey. Pinda wa show ati Rada safi. Na rapa kaa mindo mpate you rather lucky. Papa Jones baba yenyu mindio baba rasmi. Lastly thanks G Buddha Rada safi. Nko chini ya waba na gata mkwanja na saka cash me. Usini bada kauno zofala jupe so taspi. Na biashara ne biashara soto ki catch this. Nago mama za kukujibishana na rap beef. Rada chafu si chafu ni Rada safi. Na karada haina kali yo Rada inalada basi. I come in peace kavipande za mananasi. And if mande mwana hate then definitely mana bad. Bonga chona drink yako ndaichanganya na hapik. Last nigga kuzua libaki ana heartbeat. I'm a tough street nigga only if you attack me. But holy dojo kila Sunday mi ufika church 6. Rada safi, album classic. Platinum aki, mother graphic. Jaja got me, damn that's justice. Asanti kunisikiza, God bless, it's a rap.
Rada safi, eh.